Amazima gakola, amazima gakola.
Sengakasa, amazima gakola.
Amazima gakasa, amazima.
Sengakasa, amazima gakola.
Amazima gakola, amazima gakola.
Sengakasa, amazima gakola.
Amazima gakasa, amazima. Abantu bwensi webatu, tebayagaliza, tebayina mazima, tebofuna kalungi basaba kasanewo. Oh oh oh, hey mama, bofuna kalungi basaba kasanewo. Nemugaba n'entuuyo zammwe, nemugaba n'emibiri gyammwe, nemugaba n'amalusu gammwe. Nti byali bikadde, kaali kataala, wakati mu kubaawo n'abantu, manyawo okoma okubaawo n'abantu. Oyo gw'oyita muno, oyo gw'oyita kyali, n'oyo gw'oyita bwoya. Naye bw'ofuna akalungi ayagala kasanewo. Abantu bwensi bwe batyo tebayagaliza, tebayina mazima, ne bw'ofuna akalungi basaba kasanewo. Oh oh oh, hey mama, bw'ofuna akalungi basaba kasanewo. Amazima gakola, amazima gakola.
Sengakasa, amazima gakola.
Amazima gakasa, amazima.
Sengakasa, amazima gakola.
Amazima gakola, amazima gakola.
Sengakasa,
kola mazima gakasa, amazima.
Gakasa, amazima.
Timanya, ti wali wokufa, wali wokukaba, wali wokusinda. Ila manya, tiburi babuti, omwavu n'omugaga bafuke ebitundu. Amazima gakola, amazima gakola.
Gakasa, amazima.
Kola mazima gakasa, amazima.
Gakasa.
Abatata amazima, abajaja amazima. N'obufumbo mazima. Okukola mazima, ababoda mazima, abatakisi mazima, n'abasuubuzi mazima, abalimi mazima, n'abasomesa mazima, banadini mazima, gakasa mazima gakola, amazima gakola, amazima gakola, gakola mazima gakasa, amazima. Amazima gakola, amazima gakola.
Sengakasa, amazima gakola.
Amazima gakasa, amazima.
Sengakasa, amazima gakola.
Batman, zombie, Wolan,